maisha marefu akupandishe ngazi kwenda nyingine. Akupe hekima utembee naye, akupe ushindi dhidi ya maovu. Mungu akubariki maisha marefu akupandishe ngazi kwenda nyingine. Akupe hekima utembee naye, akupe ushindi dhidi ya maovu. Happy birthday. Wakati wako twa kusherekea, tucheze, tuimbe, turuke, ni wakati wako twa kusherekea.